Congo Records.
Kiss, kiss, kiss. Alongside Junior Fezzer.
Baby na furaha uwe nawe natamani basi sije kimbia we unanifaa kwenye maisha unafanya ni aso mama wapambe wanafanya vigisu ili unichukie sije kwa nifanya mpweke moyo kuchukie twende sawa twende sawa twende sawa mimi na we
twende sawa twende sawa twende sawa
about love ve about love V.E. about love V.E. about love V.E.
Minasema usijari Natafuta zo salali nikipata tutumie Na tena usijari Natafuta siku mchana we ule na mie Baby bus don't go Usijenipa kisago Mapenze na umeza roho Ya na umeza roho
Twende sawa, twende sawa, twende sawa,
me na we. Twende sawa, twende sawa, twende sawa,
me na we. I never leave it up. When you love me, I love you every day.
About love, V.E. About love, V.E. About love, V.E. About love, V.E.
About love, V.E. About love.
Hey,
Mother, I'm gonna go. This is tenor.